sekenze nkole byekula zemanye ennaku yange sente buli akola funa naye nyikira nga tolina sente ngese kunyiganyo era kwololo kwamu n'emikwano givaawo era kwololo kwamu sebo n'ebitiibwa bivaawo mpate ne bw'otuula mu maaso bakusosola oyita ku nnyama ensava n'oli akatumbwe nga tolina sente era bw'otyobeera nga ataliiwo sente ya leero buli omwe mutunuza bubwe era kati oliyo kukuwa embiri munanga bamuno boka basekenze nkole ebyenkola zemanye ennaku yange tetenkanya kuba bulungi kuba ebizibu byaffe ku nsi tebigwayo olaba n'abagagga bakaba banka zafuuse ebbanka abafere nabo mbalaba leero basiwuse diiru za leero zekyanga tebifaanana byadda okazana misana kiro nfunayo kyakulya sente ya leero mutunuza bubwe era kati oliyo kukuwa ebbiri munanga bamuno mboka basekenze nkole ebyenkola zemanye ennaku yange imba nkuze bantu bawende bwensonyirwa kuba sente esene bonyabonya kugamye tawanya wali yakola okusula enjuba nafunayo lusanvu sente ya leero buli omwe mutunuza bubwe era kati oliyo kukuwa ebbiri munanga bamuno mboka basekenze nkole ebyenkola zemanye ennaku yange sente ya leero buli omwe mutunuza bubwe era kati oliyo kukuwa ebbiri munanga bamuno mboka basekenze nkola ebyenkola zemanye ennaku yange mboka basekenze nkola ebyenkola zemanye ennaku yange mboka basekenze nkola ebyenkola zemanye ennaku yange mboka basekenze nkola ebyenkola zemanye ennaku yange.